Get free music on mdundo.com.
FOG Studios.
Thank you. Kama kuitunga tunga ukaia na winile Ota Saulo, ukamina na e Ota Saulo, ukamina na e Dona mbumo, nikuisuva mawinile Dona mbumo, nikuisuva mawinile Wai wakanisa, we wasako wonile Wai wakanisa, we wasako wonile Wikuna ngita, kanisa wambuzi Wikuna ngita, kanisa wambuzi
Nini mwende tutubwa ya niye Ano matoto na nimaviti tutakiseme